Look, dear admin,
zscoop.com.
Singandi vete admin, tana nali my friends iti mayaka. Kawa uza ndudu tamo sandi veta. Bola zingo togo za kuti anandi mweta. 9 months pano ngini yanga yango ima. Kahopu kanganga kangono ziza enda mwina kuma admin. Pateni renti njo sasota. Kupanyele la zanga kukula mamota. Zingo ngole mbwendi gwile ntengo wanji. Kuma zigundi vuta bwanji. Diga chena ngati ndiribe mafuto. Bandeka kusisima ndaza zidwa ndi mafuto. I'm looking for an answer zikatele mumatani. Mundi fusile kuguru but please hide my ID.
Dimanda kufuna, kufuna. Kufusa nzeru pa anzanga. Kuduta munza mbidine Pandeka simkwa nitano Komano nkawabine Kuteka ninyo zeka But I will say it anyway so please
My ID
Nifunsa, nifunsa, nifunsa beba please
My ID
Ine mungo nitandiza so please
My ID
Ndikufuna nzeru zanu
Yeah.
Osa tichi tuanzo jadu no oh, oh, oh.
Yeah. Dear admin Ndili wasweka ntima Sili kuveta admin Kapena vuto ndine mwina Ndika yesela kukonda zima ngotela misozi Nazila kuilacha ni mpungozi Mesa mati zisa kala beta Kapena nalengedo zafa mbeta Wanga mamuna vega bwanji mpete wina Wanga mamuna peleka patubi kwina Pressure ya nzanga funa toseti kwa tire Pressure ya mama zizukula kumbatire Dika poda ngati ndiribe mavuto Pandeka kusisima nda zizidwa ndi mavuto I'm looking for an answer zikatele mumatani Mundi fusile kuguru but please hide my ID
Dimanda kufuna, kufuna Kufusa nzeru pa Kuduta munza mbidine Pandeka singwa nitano Komano nkawabine Kuteka ninyo zeka But I will say it anyway so please
My ID
Nifunsa, nifunsa, nifunsa beba please
My ID
Ine mungo nitandiza so please
My ID
Ndikufuna nzeru zanu
You've got to roll to play. Mulende mbari yoti muchite. Ngari muntu muyangane mene muchitira zinthu zanu. Mwina mukumachita koma bepena osachita bwino bwino Mwina kumasamba tubiri Ntima uli wa umvezedi Kutega umaka nkadizo Koma osatiwa komwe ukukakila You got to balance, muti unguze Mukachita mbali ya nukwina koti msila mbuye
Nifunsa, nifunsa, nifunsa beba bli Ine mungo nitandiza so please
Zscoop.com
Osa tichi tuanzo chani